chit ki gushan halelay waka chawigi sahnaaday jihad ki wudamaaday ofkay hiwan la charay ofkay hiwan la charay chitki gushan halelay waka chawigi sahnaaday jihadki wudamaaday ofkay hiwan la charay ofkay hiwan la charay cherkaygi bala gaday chibiyo waqtigi adkaana janna xigtayo dambaysay farxad diwaan laba jibaaray haddan helay chaaniskaygi cherkaygi bala gaday chabiyo waqtigi adkaana janna xigtayo dambaysay farxad diwaan laba jibaaray haddan helay chaaniskaygi aniga jeexaygayay judhii aan kula midoobay ayaan jirabkii ilaaway ku jeer nolosha samaatay jacaylkuna wuu siyaaday aniga jeexaygayay judhii aan kula midoobay ayaan jirabkii ilaaway ku jeer nolosha samaatay jacaylkuna wuu siyaaday jalkii nimcada bilaabmay burtaba aniga jimcaystay jikaarkii waan karaystay haddan chiefkii ladaya jalkii nimcada bilaabmay burtaba aniga jimcaystay jikaarkii waan karaystay haddan chiefkii ladaya soo jawaabay jirtii aduadii badnayna jaliil baa iga ajiibay wadda jirdii adkaatay haddan helay chaaniskaygi rabbay soo jawaabay jiftii aduadii badnayna jaliil baa iga ajiibay wadda jirdii adkaatay haddan helay chaaniskaygi aniga jeexaygayay judhii aan kula midoobay ayaan jirabkii ilaaway ku jeer nolosha samaatay jacaylkuna wuu siyaaday jacaylkuna wuu siyaaday. Aniga jeexaygayay judi aan kula midoobay, ayaan jirabkii ilaaway, bujeer nolosha samaatay, jacaylkuna wuu siyaaday. Jacaylkuna wuu siyaaday.